Lalu on the beat.
Kama umeumbwa na Mungu Baba kakujalia, kama umeshushwa na foni sawa imetunukiwa, naisi kama wazimu twende wote, umejibu jawabu langu lote, na kupachanya wasifu waste aste. Inamini utonikifu popote, umeliziba pengo, linalindima pendo, yani tuatana dani mwahego, mwahego. Ubali menoga tekero, tamu hodari michejo, na kueka ndani kitengo, kitengo. Mama wetu ndalangu, tunae, tunao. Mama wetu ndalangu, tunae. Takukosti, kiweka vipicho kijiposti, watakupa visifa watafosi, umahuliwa wazushi na maneno ya watakuchota, achana na upie na ugopa, tupike vibudu hata maboga, umelizika nami, yani mwezako mimwoga kuachwa nkwambie. Ukidanga ukichiti utafanya mwenzako niumie, yani shateswa kinoma moyo wangu mashine, basi chonde taratibu usijefanya nili. Mama wetu ndalangu, tunae, tunao. Mama wetu ndalangu, tunae, tunao. Mama wetu ndalangu, tunae.
On the beat.